I'm lucky. Yes. Now the novita JD chang as a Jason Derulo. Bimeze bite bimeze bitumeze gute nizere yuko waguwe neza cyane gutangira weekend cyangwa se nizere ko weekend wayigezemo amahoro twibwanga hatangiye gukonja kabeho karimo karagenda kazamo gahoro gahoro niyo mpamvu umva tuzamurana cyangwa se dutangira n'indirimbo zimeze gutya kugira ngo at least twumve ko natwe twagira morale ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 ko badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi kwijana na 4 n'ibice 3 aho ngaho niho mu Rwanda bashira gashinge ubundi tayari tukabana Ernesto muri studio ndetse na kizigenza
nandi ni kimu nkuko bisanzwe ni nyuma y'imiziki
umeze gute boss
ni sawa ni amakuru yawe
sawa sawa
weekend abona yegereje nk'ibisanzwe
ariko weekend turaza kwatwika
uyu munsi turakubita
urabizi ko hari gihe dufite umuntu wa danje zaba hari hano muri studio live
nawe kandi tugomba kubabwiza ukora reka
kabisa Nukuro dutangiye ikiganiro cyacu ni kwa kugufasha nyine gususuruka cyane cyane mu miziki iryoshye igezweho narakubwiye ngo nahandi ushobora kuyumva usibye kuri radio ijwi rya Amerika radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana ku isi hose aho herereye Kimu nicyo kiba cyamuzanye kugira ngo
tubereyeho
Ariko Kimo, weekend ishize nakiriye message nyinshi cyane ku bintu twagiye tuganiraho.
Barakubwije ukuri.
Yara bakomeje kugira banyandikira kuri Facebook, baca kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ndetse no kuri Facebook yanjye ubwanjye, batubwira ko ibintu bimeze. Ariko kimwe mu bintu namaze kubona nshobora kuzisubiraho Kimo, nzafunga mikoro yawe. Kuko batangiye kugenda bambwira ngo yana ngo Kimo ni umusaza indirimbo baha. Cyane cyane izo ndirimbo nshyashya z'Abarundi.
Ariko kuguma kubanza tukabahereza imiziki mishyashya batarumva
bararyoherwa kabisa bararyoherwa niyo mpamvu mu gutangira dushaka kwisuriza abantu batandukanye barimo Edgar Muyoboke barimo Jean-Marie Mucyo wa Jean Paul hakazamo Havyarimana Terence hakazamo Eric Chigumije hakazamo Philbert Brian Blazen Shimimana Jean-Claude Twizere ni benshi Evariste Tenda Wema Amy Samuel Bazima Solange Soso Oh my God, ni benshi. Abangaba ni abantu bagenda batwandikira haza ufite ine Marceline, akaza Egide, akaza Pasi Blaise, akaza Julien. Abo bose ni abantu bagiye baca kuri Facebook bagenda batuha ibitekerezo batugaragariza.
Abandi namwe mukomeze mutwandikire.
Na n'ubu kandi hari abandi bashyashya.
Yo, Bernard, it's been a long time. Havos Gubdinsh, Pepa, Active, yeah, man.
Nari ntegereje ko uzaburiye ndirimba actually aba bana bari bamaze iminsi baravuga ngo it's been a long time. Yeah, hari hashize igihe kinini batagaragara.
Kinini cyane mu rurimi rw'icyongereza.
Eh, hari hashize igihe kinini ariko aba bana bigeze kwitwara neza mu minsi yashize bakora indirimbo zikunzwe.
Ni byo se ariko nabonye indirimbo nayo yanyine nayinshyizemo nayo
ewana. Ni ngene sawa cyane ariko bari bamaze iminsi bari bagiye mu bintu by'urukundo urumva bakiri bato bazi urukundo rwara warushije imbaraga.
Ni nakubera se ngo ibyo byonyine baririmba.
No, actually okay, barabiririmba byabaririmbaga bikaryo
ariko ngubu ntago bari mu rukundo sinibwira ko bari mu rukundo.
Nkeka ko batakirurima kuko Derek ngo yaruvuyemo na witwa Gasandra
n'ikindi
bari bisi bakoza amagambo yahitinze ku isi no mu Rwanda.
Hey yo, Bernard, it's been a long time. Havos Gubdinsh, Pepa, Active, yeah man, let's go.
gutya bameze batya bukarinda bucya nyamara natwe si shyashya ibibazo byabo ni byizana baradukunda bo bakabigwamo oh my god forgive us oh my god forgive us oh my god forgive us forgive us forgive us za je t'aime cyangwa se ndumitoma ibyo mubwira byose yabiciyemo ubakorana na pepa niburu musore heba
Vita Active Group na basore batatu barakubwira ngo indirimbo yitwa Paper Active
indirimbo ndumvirengere ngo muri hatari
ngo umukobwa agendana na Paper no kuvuga ngo Paper ikintu hano bashika kuvuga na mafaranga
ngo bita note
ngo udafite amafaranga ntakina kuvugana na umukobwa
cyane bana hano uri
ariko kimo uri ku mutipe hari umusore wigeze kuryo wugize kugira indirimbo zirahitinga kera mu Rwanda mu Burundi no mu Uganda witwaga Vidi Frank
Vidi Frank
yarafite ibibugo udafite note reka gutereta
akoseje ubwe no
yego sizigire mu bindi
bibazo cy'abahanzi bacu ari giye baza bagakubita ariko hagira igihe ukabashaka ukababura
ndagakunda action kandi kandi yumvise gita kandi kura
nje ni kuko nyine mba nsakuma
itumubira byose yabiciyemo ubakorana na pepa iburu musore
tura cyari kumwe turacyari mu kugufata neza ni kuri uyu wa gatandatu no kuvuga ngo ikiganiro cyacu turimo turaguni no kugufasha gususuruka mu muziki mwiza uryoshye kugira ngo turebe yuko weekend twayisoza tujye tunyuzamo turuhuke tujye tunyuzamo turyoshye ubuzima burya burendereye kuko nanone uturamutse utaruhutse byaza kugora gutangira icyumweru cyawe neza
kubasusuruka
kandi bace kuri Facebook bakomeze batwohereje ibitekerezo byacu badukurikiye kuri website yacu ni www.radioyacu.com ariko Facebook ni VOA radio yacu niyo page ujyaho ukabanza ugafyonda cyangwa se ugakanda like ubundi ukatuganiriza ushobora no kudubona nanone kandi kuri Ernesto ugeziwe nayo ni page aho hose ibitekerezo duha turabyemera kandi tukabikurikiza
mukomeze mutwandikire
Nakona kaka Be careful sister Nakamona kaka They call me heartbreaker Na majina mapya Kila moja amenipa Wananitaki pusa Oh paswa kichwa Mina majina mapya Kila kona amenipa Wananitaki pusa Oh paswa kichwa Ora
ibitekerezo byinshi ndimo ndagenda mbibona ariko mbibutse ko ahantu heza kubyandika kugira ngo na boss abibone uko boss ni ufata umwanzuro
ibyemezo
babyandike kuri Facebook mujye mujya kuri Facebook mutwandikire inbox ino cyangwa mutwandikiremo ibitekerezo hari ya boss nawe arabigenda akabicisha amaso akavuga ati akazi kakozwe
bitabujijwe nuko muzishobora kudusabira bakatwongeza umushahara
ariko mana icyo kintu akusubundi mwabikoze
abantu babo ni bubunye
nebo ni bo boss bacu bundi banya
boss rega ni bo dukorera
mugende mujye mwandika mubwire boss mutari kaba bahungu baraturyohereza mwugere umushahara
badahari kibwa na mugati
Just me like what I hear
oh, ariko Kim ano arubanya ndikiye rero neho cyane hatari umuntu sindi yana wigize umujyanama uyu muntu sinzi ukuntu uraza kugikemura
ngo guke
we noneho afite ikibazo cyuko yatewe gapapu no kuvuga ngo yikundaniraga n'umukobwa ariko noneho haza kuza undi muntu sinzi uburyo yabicishijemo niwe yarajyanye amafaranga niwe yarazanye imodoka niwe yarazanye imitoma azi gutanga keya aramumutwara
ariko ibyo aribyo byose indirimbo niba tarayumvise ubwo ntago yigeza musenge singa ariko rero no tubisubiyeho cyane cyo kibazo gikomeye cyane
ariko se reka nkureke kimwe nanjye ni ikibazo ndacyumva ariko se reka tubitware muri ubu buryo iyo wakundanaga n'umuntu yawe umuhungu cyangwa umukobwa hakaza undi muntu akamugutwara ikosa riba ari iryande
ikosa rero ngira ngo buriya byaterwa n'ukuntu biba byagenze kuko hari igihe ikosa riba ari ku muhungu ari no ku mukobwa
ufite uwagiye cyangwa nuwo batwaye umuntu
ibyo ari byo byose umwe muri mwese aba yarisha akazi
nge numva iyo bagutwaye umuntu wakundaga akenshi uba wabigizemo uruhare hari igihe utaramuhaye agaciro
ibyo nkubwira
cyane cyane abahungu bo mu Rwanda no mu Burundi ntabwo tuzi gufata abakobwa ni uramukunda ariko
ni nayo mpamvu n'ubungu yurebye nk'iyo turi mu mujyi wa Kigali ukareba ukuntu bimeze ukareba abana b'abakobwa bacu b'abantu ngo ba West Africa none usukibaza byagenze bite
mani iyo haje abantu bavuye mu bindi bihugu akabona umukobwa wo mu Burundi kazi cyangwa umunyarwanda kazi aravuga ngo yewe gore ukuntu ari mwiza ariko twebwe kuko tuvukana nabo tubana nabo
ariko rero natwe abantu bacu mbavugiye ntago haturenganyire no dukorana n'abana beza cyane igihugu cyose cyoze abana beza
none se ko kandi no bikutira ko nta namafaranga dufite
nta namafaranga ubwo rero urumva ibintu byo gutanga ke hari igihe bigorana
Nuko nguko ngira ngo ingingo mwayumvishe mureza kutubwira rero muraduye igitekerezo ese iyo bagutwaye umukunzi iyo wakundanaga n'umuntu umukunzi akagenda ikosa riba ari iryande riba ari iryo wagiye cyangwa ni wowe bamutwaye ni wowe ubutaramuhaye ni wowe utaritwaye neza mu kibuga turagaruka mu kanya
Simbona majambo no bifukamo Selema selema Uri ndoto nisangamo Uri ndirimbo nirimba burikanya Ni wawa jambo na meza mukanwa Igisabisho sabu mukama Nuko tusura mbana murugo kwacu Tuzare nabana Vino dufatanyi mitima Ama problem etibagire Tangura nubundi muzima Imi jangu ituheza kire Winona kuzunzu munesero Kukobo surabaruta Kukobo surabaruta
Yes, neza turacyari kumwe ni 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kuba dukurikije bari mu Burundi mu Rwanda ni kwijana na 4 n'ibice 3 aho ngaho nyine ni radio ijwi rya mere ukomeza kumva Ernesto ndetse na Kim turahabaye uwo ngo warakubwira ngo urabaruta Mukomeze mu bitekerezo mutubwire iyo bagutwaye umuntu mwakundanaga ikosa riba riryande cyakora njyewe kimu shangiye umuramutse umuntu waye na kimu ntago namurenganya nukuvuga ngo aramutse giye
wagenda ukarwana nawe
se oya nyine ubwo namenya ko hari ikintu mvura urumva erega kimu ikibazo tubye twimera urumva niba nyine wowe uzana urukundo gusa umwana akaba akeneye urukundo akaba akeneye n'amafaranga nje nta mafaranga mfite ngomba kubyakira urumva niba wowe ushora amafaranga nje nkazana urukundo nko gutwara byakire nawe kuko niko ubuzima bugomba kugenda
ibyo bigomba kugenda ariko ikibazo twebwe hari igihe tuvuga tuti none se nta ariko kenshi ukuntu ngiye mbibona rero nta nubwo kenshi ngira ngo yabikene na effort nyinshi ubuntu butoye
utuntu
duto amagambo meza
ubundi umugabo yitabaza icyo afite kera tukiri abana bato iyo warwanaga ukabuzi guterana amabuye warayakoreshaga wabuzi kurumana ukarumana no kuvuga ngo no mu rukundo ni kimwe koresha ibyo ushoboye kandi ufite wijya kuvuga ngo urajya you know
ariko nanone ngira ngo ntago wabe urebye bigiye kugera kure aho ngaho usubira inyuma ukavuga se bibite gahunda nafashe cyangwa se imyanzuro nafashe niyo aho rero ni ubugomba kubanza ukabyigaho
mu rukundo byose biremewe ni nayo mpamvu akaribo gakurikiye kitwa biremewe ni indirimbo nshyashya ishobora kuba uri no mu bantu ba mbere bagiye kuyumva ni umuhanzikazi bita Priscilla
ndetse n'ahandi nari nayumvishe
umva sha Imana yazampaye umukobwa ntire umutoma nk'uyu nguyu
nanjye anshyira muri
akajya kubwira ngo kimu ngo ndikure ngo ni nk'intebe yicaye mu busa kenda maji
kuna ina njye gusinzira mu ntere
ibazushobora nuko batekibuye rikasha iturize inyuka nuzagiru
ariko cyangwa no inyo mentality tukwiye kuzajya tugendana
tubona
uko ugagiye nukuvuga ngo nkuzajya ubwiye uti nubwiwe bariteka rigashya
ngiye
kama mbaya
ngomba kukugarura Princess Priscilla n'umuhanzi kazi w'umunyarwanda aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari yashize igihe kinini cyangwa se hari yashize agaha abantu bavuga bati Priscilla ameze gute Priscilla ari mu biki ariko mwamwumvise
yagarutse
ati biremewe turava kwa Priscilla mukanye gato twongere dusimbukire mu Burundi nkwibitse ko tukirimo kuganira uracyarimo kuduha ibitekerezo uciye kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto ndetse no kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA Radio yacu aho ngaho ni ugenda ukibuka gukanda like kwanza the real Burundiano. Ubundi umwana wanyoye inka ni wa undu umubona arimo kugenda hariya ukavuga ati ariko uriya mwana ubundi
sabo se inka rigo ndi numva igisabo
ibindi birajyana tu tukwibutse ko ejo guhera isaa ine tuzoba turi kumwe n'umutumirwa wavuye ahantu kure ariko umuhanzi tuzi b'umustari mukunda so ejo razaba ari hano tuzabana guhera isaa ine hazaba ari kubana Facebook live
uretse kubibabwira ari
ntago ndi kubwiriza narije kuko bagomba
kuvuga izina bagahita bi
ndikuvuga ngo saa ine muzabe mwese muri tayari
Nubwo ntawurabwira undi ko mukunda Nubwo naba mbeshye yo yo yo
aka karirimbo ni kwa kundi wewe n'umuntu muwa muri inshuti noneho kimo mukajya mufuhirana ariko mutarabwirana ko mukundana aba ari kumubwira ngo nge mbona dusa nkaho dukundana
amwe muri bo ntibabisha forca barabimbaza ngo niba nushobora kuryama ntamenye uko wiriwe niba nashobora kubyuka ntamenye uko Ibaze yuko na kiganiro nasoza nakubuze sinabitekerezaga nabonaga ari bisanzwe kandi nawe niko bimeze burya mu maso ndabibona
brand new song cyangwa n'indirimbo nshyashya bamwita Ivory arakubwira ngo ngiye mbona dukundana turacyari kumwe turimo turagenda ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mukomeze ariko mutwohereza ibitekerezo byanyu mutubwire ese wowe iyo baguteye iyo bagukuyeho uwo mwakundanaga bakamujyana
iyo bagupapuye
ikose riba ari ryande riba ari iryugiye cyangwa se riba ari irya utaritwaye neza mu kibuga bakamugutwara
ariko I guess it depends on what you like
okay
Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it.
Byumvishe ngo uwo nyine yahise birangiza kimwe yakubwira ngo that's what I like yeah. You know that's what you like nta wundi nobita Bruno Mars ni nawe udusoresha ikiganiro cyacu kimwe sibyo
ni nawe kabisa
ubu turagiye tayari
ubu twarangije
ariko iminota nayo
ni iminota gake bose aradukatika
ubwo rero turi kumwe ku munsi w'ejo ni mukuru udushinde twanyu kuri Radio Ijwi rya Amerika
ni ibintu bishimishije kuba twari kumwe namwe
ciao
Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica.